Tupige money mwamba jani. Toka mashariki ya natisha tisha. Tuko kazi mziki tunachapa. Wale kutoka uptown downtown pipa natingisha kichwa. Yeah, MC kama mimi awezi stop. Miaka mingi ndani ya game na I'm still running it like some other boy never had me. I'm the beat maker. KLA my city representing Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda na Sudan. Yeah, boom boom. Ya man gani wapingamizi wate wamewekwa pande. Isi yogeto wale napiga bada mkufata neno zako namna vile umefanya pesa zako. Hiburudani pale tunapiga muziki mashabiki wakasikiza wanatingisha vichwa. Kama kubento na bento na bento na bento na bento na bento kabisa. Kama kufloto na floto na floto na floto na floto kama Great Diva Nile. Kama kubento na bento na bento na bento na bento na bento kabisa. Kama kufloto na floto na floto na floto na floto kama Great Diva Nile. Dope boy style imeshaji beba. Maisha kama superstar, hini kipaji. Si lazima kila mtu awe nayo. Nimesikika na matop shaka. Bale bale kule kule wale wale wanajua bang. It ain't about the money man. Wangapi wana weza style musake apa men. Makali kama zizi men. Sine bazooka zooka toka zamani tunapiga hizi men. Shanga na makobi yebe tomi yende make me lima na mi bonde mingi men. Tumepanda na now you know. Till hustling kill a bagate men. We gotta make the money and it done that we end that.
You have a hustle, you have a hustle, you better get your hustle on cause one day.
Kama kubento na bento na bento na bento na bento na bento kabisa. Kama kufloto na floto na floto na floto na floto kama Great Diva Nile. Kama kubento na bento na bento na bento na bento na bento kabisa. Kama kufloto na floto na floto na floto na floto kama Great Diva Nile.
I wanna do.